Sikwakiza, tunapewa sana hela feki. Hip hop mziki kwa mafundisho shikiki Dr. John. Oh, aka oh, serious. Tonge kubwa, elma text na kazi. No mistake na kazi, kazi ni kazi ni mbazi. Nuna wife kama dazi, eh? Na,
mkakodishwa na maofisa.
Suti ya kufa mtu, kiacho kwangu sa.
Moyo wangu, ukaridhika, nikajua watanilipa.
Pamoja na bring bring, kumbe za changoma. Sasa bami tasamora, wamesha pora, nukana bohora. Piga, 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 sasa na we wapi. Yani haiwaki. Yeah.
Ta-yi.
Rika waka,
wacha.
Ufika mbele pancha. Ilikuwa so brother, ilikuwa so brother.
Basi milio ni zaga, wale wateja katamba, kilichobaki kuzuba, kazino bosi. Basi milio ni zaga, wale wateja katamba, kilichobaki kuzuba, kazino bosi. Wangu
taxi driver.
Gari, nina kukabizi
taxi driver.
Sabu, mwisho mwezi
taxi driver.
Mimi, chia, mkolofi
taxi driver.
Dana, na migoshi.
Kapui mwisho mwezi mnapata mishahara. Kapui panda taxi usipande daladala. Mtaibiwa pi gari namba TAQ 437 juu macho juu sisadu. Taxi yangu bosi wangu sinza kwa mama KU. Napaki masaki ulize deo au naki. Ina soundi kodeti napigia day and night. Pi
taxi yangu nimempa day waka leo. Nasikia kagonga ukuta kimeo.
Teksi yangu nimempa deni waka leo. Akijua bosi itakuwa kimeo.
Siku moja niko sinze naenda zangu Temeke. Nimepakiza maslai ndani, ngoja nicheke ebwana. Kashuka Temeke, mto fadhili ni usiku sambili. Mataxi driver tunajua nyingi siri ebwana. Kapui majambazi ili gari siyo langu. Kapui natafuti ya riziki zangu. Kapui kufika mwenge ngenge kawinge mkenge ngenge. Mabaza meni mesikia mwache utoto. Stare gharama kwa nini mjipe msoto. Taxi moja mkotisa kwenda klabu kwa pakiza. Kapui
taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Huko posta mvua inanyesha.
Taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Wanafunzi kwenda kuchuna mabuzi.
Taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Dereva shusha Korogwe Mulasa.
Taxi unaipanda yo, taxi unaipanda yo.
Ikibidi niache Tanga kwa Mazanga.
Taxi driver.
Gari nina kukabizi
taxi driver.
Sabu mwisho mwezi.
Mimi sio mkolofi. Nakutana na mikosi.